koko wanje wamese mama ze upenda na uwezi single we mawazo ya siku choshi sana kumapenzi na minta kupaza wadi yangu wewe wendo wangu wasingonge you know why sijaishi wana hila
Sijaishiwa na hii.